studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Ouattara to ɓoggi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jam wali sectaɓe keɗiɓe. Bangal haɓo terusiyagal nder runde Afrique leydi Chine martini kumpa dokkal kaki kaɓorɗe mo hakke millioji capanɗe joyyi kalis yuwanna yo hononi milliard uji nayyi kalis sefa ɗum woni ko kala leydi mbiyen G5 Sahel heɓata fanda mbawɗo latade sababu yigol leydi Chine nder Sahel ngel. E ley mbiyen ɓadade yambere cakkita hitande nde yo hono ni mbiyen fay hunde walla e ngallure nde wona ley lumoji ɗi wona ley boli ɗi rewɓe koliti wide yo batte saɗɗa e kañe wadi nde nagu nder leydi ndi. Yewtere meɗen hertande hannde na fawi dow mbiyen entugol suka hunde mbiyen joguiɗe nafa sanne ley kabaru yirwere suka hono fofugol fewirta tama mbiyen munugol na wawi juktetede e wattu hamdulaku jawabu muɗum e mbiyen jawabu ɗiɗo foof e ley mbiyen journal meɗen o ɗi goni sembe kabaruji amen hannde altinere taɓande tati lewru décembre hitande 2019 bisimilla sakiraɓe. Ndenno e ley haɓo terusiyagal mbiyen nder runde Afrique leydi Chine hokki aadi ɓeydande mbiyen ɓeydade hinnade Sahel ngel ɗum woni mbiyen ɗum warandi waran hokkude kala leydi G5 Sahel kaki kaɓorɗe ɗi jawab mbiyen ɗi jawdi muɗum na wara millioji capanɗe joyyi kalisi yuwan hakke milliard uji nayyi kalisi sefa keƴaɗo mayi gonɗo to nokshot tun kumpiti ɗum ñandi altinere ƴaɓɓiɗe nde e on wattu goto o leydi États-Unis holiti wiide ɓuytan sanne yigol mbiyen mayri nder hirnange runde Afrique mbiyen ittude tun fewi madum ittude tun fewi kala paɓoto kala kaɓitiɓe mabɓe gonɓe e ley haɓo mbiyen terusiyagal ngal keɗɗanna ko heɓani en Moussa Malli Sissoko e dow facitango Ousmane Diko.
Ewi cancingo leyɗeɗo dekke gouvernement leydi chinois noon ana yiɗi wallude guɓal G5 Sahel ngal le heɓugol mum e terorisiyagal fawarde e wartirgol deƴere kañe ndenagu lelefogol yo Mauritani Mali Burkina Niger fawarde Tchad wonda adadu almusaɗɗa ɗiɗo kaaki noon yo milliard ji nayyi e millioji temedere capantati e jeegon sefa e ley ko ambassadeur o hokki taƴoral mum ley ko yiiduno e yettunoɓe kabaruji yontere yaɓɓinde nokshot oɗo keƴaɗo leydi Chine pami aadi du wallude balligu jawdi leydi muɗum secrétariat permanent o fawarde e guɓal G5 Sahel ngal e micintinde on leydi Chine ana bangge Mali bangal soldatengal le ministrement ɗo soldat sentemen nayyi e nogay go o goodi ngol martingo kabaruji ambassadeur leydi Chine o noon waɗi wattuma leydi Amérique anne yiidu ɓuytude ardu soldat CMU1 le hirnange Afrique ɗo e lewru janvier e ley windande New York Time ɗo gonɗe hannden ɗo kabaru mum ana wonda e haltidede heedi ministére hoore ndi leydi men ɓirtagol haɓatoɓe leydi Amérique ley hirnange Afrique noon latanto guɓal leydi français ngal sugula gondugal e haɓde guɓe terroriste le Mali Niger Burkina Faso e ley ko New York Time holliti
e on wattu o to motti toon kananke leydi kiɗɗo Amadou Toumandé Touré jaaɓi hinnade mbiyen hewtagol jamma le wuddu leydi ndi o haali ɗum no caggal ko maire motti o dardimo faaba e ley jogolatti allaji région o addete nawtirke ngal ɗo kawrital ngal mbiyen darrude goto fof waɗa jooɗa haala ɗumɗo fof waɗi mbiyen ɗumɗo fof waɗama keñen e ley yambere mbiyen duuɓi temedere ngallura motti keɗɗanna ko mbiyen o halni keƴawɗo amen Mamoudou Boukoum dow facitango Ousmane Diko.
Si j'ai pas refusé d'aller
ko haalanami on ka mi wawa salade fa abada mi halfinama golleji goduɗi ley leyɗe goɗɗe tiɗɗi du satiji fa ana gandi wonki am somi salaki daranade golleji Afrique fou mi salatako daranade kabaruji Mali i motti hendu noon leydi ankoɓe men e mbawa yoppirde ni Mali fa warde e laamu motti ley no worri ni hoɗum fou nafata en so e mbawali humanade moɓadade e baddude hoɗum woni ko en jiha galleji peccuɗi yañel peccuɗi yimɓe feccuɓe joni ko ɗum sala miɗo yiɗi wiide ley ndeɗo latirde denɗiraɓe am baɗiraɓe am wonɓe caggal maayo dow hayre ley seeno ley burgu eɗo tawa fuu e mbawa heddorade ni kana ley wajubi moɓɗoɗen fa gartirenna deƴere deƴinade fawarde e ndenagu le leydi meɗen
kala jiɓe ɓeydorade faamu dow heƴoji sijo tamani na mawi nawtorade bembal WhatsApp numéro o woni jafoɗon numéro o woni 76 62 88 50 e bangal wiyamo mo mbuɗo yoɓatake muɗum yo 37 321. Bamagonkoɓe na wondi landinde bisimugol hitande heere ka noon yimɓele na tanɗi koyɗe mbiya na tanni koyɗe le lumoji ɗi e nokkuji fargaji Bamako e wi jambarande yo botte mbien rafi bawde julabe be kay julabe dun kulti wiide tidalla o yo ko client be jetaaki ko so wona dun kay lumuji di na kewi kulentreje cogguji di dun na jafi ketanna ko hebani en hawa berte do fashitango Ousmane Diko
heedi farngaji bamako le lumo mango gallurende jabarade olde bamako sodobe kewa fe e le badangal jude ceketeetande julabe sodobe nan kulliti no kabaru kebalendi worini kero dembe Mosala ana seeda seeda yo temel jetti na ujunere fuddirta fay ko ujunaji nay ana roni yimbe ana bilondiranno ka hikkanon wana non wordi yimbe ana boyto kalise wala yo kaaki kesi men gaddi dum waddani men sotude seeda seeda joni o ana focci seeda tiida cogudu yimbe kewa hikka fa yoga be ka ana libito mide ngada noddanga feewde sukabe be ngara le foar o
veni voir la foar
yo on tay ka madu wodi le salongaji morobe monique traoré moro honko sefi bangal dubi jabinode di so wiide o ma hebanno kalisu fa heewa kedo dem mo joni o sodobe ana ngara seeda seeda miden barkini lando non hikka ana bubi hitande 2019 de yafali fi rowani yimbe heewbe ana ngaranno mi dulla kalisu wala leedi ndidu ana tidi ka yimbe pati mbara chaldi mu e be ngara mi ngadanambe mosala sa jeewi no kabaru keba leendi worani julabe fawarde e morobe be kolliti kana cogiji di buite hitande kende yalla monokala ana heba sodude kadule fa warde e wawde morade
le nokuji kewdi bamako no ima dara yambreji di wowirni wala feyika e wi yogabe kay yo botte sadda e kanya wadi de nakunder leedi ndi keddana ko ben kabe kalni maryam kamba keita do fashtango Ousmane Diko
l'année passée
rawane le o do wattu nyalade joyna tati farde 31 de fay goto dullano yambere mawde ana gandi en hikka wara non le bamako kuyam fu wala beedi hendu rafunde nagu godul o du ana e hakilam sadda ana mawni le mali fasanne yimbe be ngala alisi nendo jamminta 31 handen yimena billi fasanne so golle wala kaalisi hebataake kana golle hebe yo sadda wadi so yimbe ko yanta 31 ka no worro noni worri beede hendu sadda tiidala e rafunde nago sa halleedi men didu an e ko famni kuyam
le problème du nord aussi
entugol na jogi nafasane wonande inirado e suka fuf hewti mbien suka na hani e mbien gungutude munude sede sede do hani mbien hinede e le watangul hakkilo sifaji yoga e wi mbien yimbe finatawa e kanye doktoro en hono entugol fewirta tama debbo cowi dun no wawi on wattu goto hinade muynugol kedanna ko hebani en Aissata Diarra do fashitango Ousmane Diko
sarobe badebe fawarde doktoren ka ana pocchodi hakkilo do dabare entugol suka e wi mabbe non kana mbaylita nyanduji fardema fuddude entugol suka saran kamara o debbe tawro suka be leluma dawda bugu won ko sefi kedo dem mo
o ni bena
so ada yidi entude suka mo dubi didi ada hani hokkude ma ledde fa yafina nyandu makko wonuma nyamdo hoyfu pati hokkumadu bandi suka ana wawi muynude ina mudun hamilifa nde jibini fayso jibini suka ma hebali dubi didi ana wawi muynidinde e minyum miden jogi ledde mudun
frabe en no
e wi dunke en famu cellal entirgo suka le karahan ana wawi waddande dun kutteji bangal cellal karamogo sako o doktor suka wonko sefi kedo demmo suka moy nowo non ana takki ina mum fasenne so a entimo waddanamo tiidalaji fanda miloji fawarde ne akumako fu hana ko suka entire karahan fambawa entude suka mada non sara mudu ana kani nandude juude mudu elei ko dunke en famu kulliti
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sangare le kabaruji de region ngaji te mbianto kulikoro ton tewuji bali temedere ngoni peccadi hakunde talka en ngalurande fanda ngal do dokal leedi harameni yo faba ngure fewdo e beddo buri fufu ngenna tipube dubbe be talka en e kanye rewbe mayrobe worbe mun en bulirde humaninde yiriwere region o woni landinide do ngal do kawritol kay ton fedde mabbe lolirnde ami kay fuddi nyande aswerende dokal mabbe tiafaje yo fewde e nayabe region o odo imadara le mbiyan lupitaluji joyi wadanna badde didi bawo ton no fedde sukaabe commune o e mbiyen e kanye ONG Enda Mali ngadi e mbiyen cakkita yontere nde kawrutal do mbiyen talkuru kawral ngal susli o do mbiyen susli o wonno faaba jamere nde ko mbiyen do heptagul jam e denagu bangal mbiyen yigul hore gulleji talkuru do bangal huncangul hore mbiyen talkuru do ko buri yimbe le temedoro be drama famu bi kambe landinbe gal do kawrutal dum timminta kabaruji amen hande ka no ho mbowirde ndin mbiyen yewtere na caggal joni